Wana wapupa chena wanuriva kusa machinda ose.
Kwine kwenye shumbari lorora.
Kabira weye.
Wana wapumu chena wachawea. Doa machinda ose anowe.